Michael Brown, oh yeah. Oh yeah.
Bethias, aka M-Fuck, Mister, huh? Baralaba, check it, huh? Get him, okay?
Nikutai ni kwa tachokela, baby. Kaleza kulibe anga viponye, mami.
Ndamu patia pai kashida fenjenda mu ukaka kina karipusa na kunga Michael Tyson akakaripusa nyako unomwaka ngekupa
bebe
kaleza ndikuchinja kweshina itumba ndondele tano tumba roto mone nendele ka
nikutai kwa tachokela baby kaleza kulime anga viponye mami aweyo
Kapatali, olo wakukupani shakopali Palasti mukopwa kumpali Shivatu kama yosanga kumbali no Wintobo lukasunga kambwili Dimontu nene baby ndaluva Umfuwa kwe viranda mayo Notule umfuwe viranda mayo
Nikutali kwa tachokela baby Kaleza kulime anga viponye mami Aweyo
Ndabata wakapwe Olo mchupo chesu wakula landa fie Weonfida waka waya waya Wafuaya rionse ule mbika kuwaya Waya, okay waya kui Na mchupo chesu tule sangwa kuwaya
Na mchupo chesu tule sangwa kuwaya
Mpok, check it, get him, okay
Nikutali kwa tachokela baby Kaleza kulibe anga viponye mami Aweyo
G-Show Records Production.